seni tata mututule kumalwele ayakondoloka iseni tata mututule kumalwele
ayakondoloka
iseni tata Iseni tata ye mututule Iseni tata twalira twanaka Iseni tata ye mututule Iseni o twalira Bafwa mututule ifinkukuma tata abantu bafwa mututule ifinkukuma Abantu bafwa mututule Haiti mwe tata Abantu bafwa mututule Haiti mwe
Seni mitima ya bantu mwe
abantu bafwa mututule haiti.